katonda Enjegere zikutuke Sawa katonda Enjegere akutule
It's a Rutana
production Kuno mwaka yamba Yamba enjegere zikutuke Yamba 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 enjegere zikutuke Kuno mwaka Kusaba katonda wango tuyambe lero Obwavu kuntabe ne babbe ganga bangi Kusaba omukisa obuganga bujje Sente tuzifune naffe twafuge Tata yamba bato wange basome Kyesaba sebo katonda wange Kusaba tusigaze bujulizi Tujulire bujulizi Nane muziba chiraba Olwo no tuyimbe
Hallelujah
Hallelujah Tuyimbe Hallelujah Buliomu
Hallelujah
Fena Hallelujah
Yamba,
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 yamba.